follow your dreams.
It's once Pallion the heat maker.
Two legs.
I want Pallion.
Hello. Yeah, na buera. Tonena mwembe. She had the reasons to give up. Netulo. Nituda da fika. Tonena za sindambe. He had the reasons to give up.
Wateni shinienda mustriti, feeling lonely down the streeti. Matuba vum vum foni alila, kuyaka foni ni sister alila. Koti inu ninu vaja kansela, mafuto kuno ine yani fyakatila. Nese kale bwino bwino mwini mchikwati, nese complain nene mwini wakingati. Nese chape bwino bwino, sininga na mene nese chape bwino. Nese lisa school una dream ya pa mwamba, everything shattered nikanga no kamba.
Osa yopa osa wala, ni life yako ipange ya wala. Edo usisi pempele, la kuyopa kusochera.
Brother follow, follow your dreams. Deke samtima oh, follow your dreams. Sister follow, follow your dreams. Never change up to, follow your dreams.
Pachiri chonse jene ukuchita. Maso penya ufunika kukwata. Maso penya azakara riu. Mnungu paso golo iwe just you. Nisiva chimavava pena kupweteka. Mnungu wanga ine ushe nichitika. Sosa zichitika ni pesa ni panika. Isi zichitika mwati ni changa chaka. Follow your dreams uwe kala chape cheche. Lola pa mtande wasa kufeka mhete. Chikulu pirilo pembelo basi kwa sila. Focus on your dreams ino pembela.
Osa yopa osa wala. Ni life yako ipange. Edo, usisi pempele la kuyopa.